mana mpenzi 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 mpenzi. Nikasema kumuacha siwezi 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 siwezi. Akanifanyia ushenzi 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi mapenzi. Leo kanza kunita bebe.
Ananita bebe.
Ni ananiona mibwege.
Ananiona bwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Fogo za kongoro. 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 Fogo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Fogo za kongoro. 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 Fogo za kongoro. 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 Kongoro.
Basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Oh, ndio basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Na ukoko kujitumisha meseni. Na ukoko kunitaita baby. Na ukoko kujitumisha meseni. Aikoko kunitaita baby.
Oya kanza kunita baby.
Ananita baby.
Ili ananiona mikwege.
Ananiona mwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Fogo za kongoro. 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 Fogo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Fogo za kongoro. 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 Fogo za kongoro. 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 Kongoro.
Slicer.